jerikala ummaanom ciisaha masoobe usug magaalaha dagaxewa gitisinaamaha migityen garxiig nagaalee iyen ciise macewaka xula jerika ummaa marii kayablen fadi hadhamari hagantah kayablenin fadin okkel walidaa jirtiyen zakiya sakiyaan hiya ciise yablen fadin usug yablu kayafereh mangomari haddad lian nasug nabam cundhukiyen araka zakiyaska site wali hadhayaa sugti adhibitan hiye usugisi sike tetamufeere tawakusugu yablu dhucele wokadhanum gadhuwaawa sugemete iyo zikiyas ana isabreliyo laakin sugu yablu madhica zakiyas yombuucere ciise hintig rabbi barka taa candhanumi sarkoxabadhi naba maalu kixinakiyen usug tasa askatukiyen usug umanumugten usug sinam garacakiyen ummaanum jari kala zakiyas yeedhegeeni umanumkinni zakiyasa ilaayshe sinam dhayowtiwak usug ciise yubleh keeni kafatiyen ciisa too xarafanamaatukiyen zakiyaskasite ciise yedhege anakitani usugu too xarafanamaatukiyen saraka zakiyas yuble ciisas yublem ciisa sarak kaalehiyaabe zakiyas isisikiyan alcanu kubarol dafeen fadhaanik zakiyasa dhahoobe xadhak ciisa islihibe isibura irolu sinam nabam tinicibe usunu yeenim loonu maninna ciisa cibnaytiyakee tagarcalini carin dafee ciisa xayaata alabadiya gee zakiyas usugisa carihinna fakem laakiin isi sorkoxobadha najaata meewakaa kay sorkoxobadhi itgayire zakiyas iyo lix ciisak isaidowu garaaci maraha ken maalukeeni gacsan fadhahan ummaannimiiliyohayaka abram saakiina xen fadhahan ciisakaag iyo leh zakiyasowu talco xayaata labadiya ku caritimeetehtan ciise maninnahayaah tanna zakiyasak usugabeemihi zakiyas sorkoxobadhiyemceh atu warisudhocelito faakixad xadha tid faakixasal atu warisudhocelito diinalmasiixi usanabantaamal mumadiinalmasiixi ummaan wak macaanee usugabahenihenumaane warisele numadiinalmasiixi numuyu ciise sorkoxobadhka kenhiya kaad usugiibullee isha habeeme